What's up on? Junior Dan, Banta Duck to Gavane, Wizard Oda Shimdopa, Jizo DJ. Adugare n'abasama.
WhatsApp messages osirabye, omutima ogwisema kasalo okulabye, amasaga jjudde omukwano galabye, kisina kamuli simanyi oba obirabye. Galve, WhatsApp messages osirabye, masaga jjudde omukwano galabye, omutima ogwisema kasalo okulabye, kisina kamuli simanyi oba obirabye. Blutik endaga nti osirabye, oli online simanyi oba onzalaye. Tomasitukira, leka nawe. Nsegwe wate namba yo wali elie chibuye. Kale selfie yo simanyo bojirabye. Nsitukite echidalo nchirabye. Nakuwa kate kankuwe nechidabo. Katete ikako simanyo bokalabye.
Kahaha, chokashim, lol.
Yo osimye nkulabye. Mboliru dawa mbuke wonje mchime.
Sick.
Obambi ulese kunone. Gete chips oba chai cappuccino.
Ha, no. Chips and shisha.
Hey, I'm coming in kube chatonya. Girl, no worry, I'm coming in kube chatonya. WhatsApp messages osirabye. Omutima ogwise mwakasalo okulabye. Amasaga jjudde omukwano galabye. Kisina kamuli simanyi oba obirabye. Girlfriend, WhatsApp messages osirabye. Amasaga jjudde omukwano galabye. Omutima ogwise mwakasalo okulabye. Kisina kamuli simanyi oba obirabye. Ni wanti marwe yungu nani kempita. Mendeza mzei zondete yomeka. Embusi nazo ngamba ndete yomeka. Omkali ndese nige alume nkoku.
Yenga tekanzi da mwanu waka wadechi.
Baby group sinsumbua. Atonga mpio kenda kujenda weko.
Yeah, naba denzi jenkuwa nensalako. Wena tutse wobu wanebungowa. Buganda bobo randa vye nabone buseka. Nebusa nyoka nyonyo kandoli ndoli. Okay, we di party at tonight my dear. Tugendeko walero tunye mkubia. Selfie zilu media luto sanchia. Sente musawo nina ne bank don't fear. Sente nina musawo ne bank don't fear. Ndola WhatsApp messages osirabye. Omutima ogwise mwakasalo okulabye. Amasaga jjudde omukwano galabye. Kisina kamuli simanyi oba obirabye. Girlfriend, WhatsApp messages osirabye. Amasaga jjudde omukwano galabye. Omutima ogwise mwakasalo okulabye. Kisina kamuli simanyi oba obirabye. Girl, tell me love you, me need you. Tumenya mtima girl and
Mana Batri, mana story chinai WhatsApp man Batri. Yo Shimdrop Godzilla. Be contented.